Ua taua au ia Bob Dylan le whaailonga taua loa le Nobel Peace Prize for Literature. O ia le tangata whatupese mua mua ua taua au ina ia le Nobel Prize for Literature e masani nā o tangata tūsi tala ilonga. Masalo o i mātou ia fia fia e pese ma whātunga mai le afei me se lau wono se fulu ma le afei vese lau nufitu se fulu e masani tele i upu mafati a Bob Dylan.
Oh, the times they are a-changing.
Ele ngata i fati, ai o upu ana pese, na faali ai manatu o tangata fia sa oloto, ma te te e i tū la fono faya fa amalosi masa wa, le fa amalosi ona ave o tūpulanga i taua, a to ai, ma le finaunga, mō ai ia ta taua tangata uma.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.
O le upu literature, e pe ia wha amamafa pe mafuli i ngā luenga wha atusitala. Tusitala fatu, e pe o ngā luenga William Shakespeare, William Golding, leana tusia le Lord of the Flies, lea fo ina manu malo i le Nobel Peace Prize for Literature, i ato ai ma Ernest Hemingway. Ai le itau a au ina lava, i le Nobel Peace Prize for Literature, i se tangata fatupese. Na sāu noa Sarah Danius o le Nobel, o le filifili o Dylan, na whawai lungo upu ana pese, oni solo po oni poems.
He is a great poet. He is a great poet in the English-speaking tradition, and he is a wonderful sampler, a very original sampler. He embodies the tradition, and for 54 years now he's been at it, and reinventing himself, constantly reinventing himself, creating a new identity.
Ua se lau se fulu male lima tau sanga o tau au ina le Nobel Peace Prize for Literature, ma o le teimi mua mua le nei, ua tō fi ai se tangata fatu pese. O le atu ufa atasi ai le ngoa o Bob Dylan, ma tangata tu si tala tau aloa e pe o Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Golding, Sean Paul, Sartre. Na sau noa se atasi o polofese le musika i le University of Chicago, Professor Stephen Rings, o le filifilinga o Bob Dylan, o le afisilingi ai e tangata, le winga o le upu literature.
I think it's a bold move for the Nobel. It's no doubt going to generate controversy over what counts as literature. But by and large, people know him through his songs. And I think in our culture, and certainly the kind of elite culture that surrounds something like the Nobel Prize, we tend to separate out literature from performance. Literature is something that you read on the page, but there's, of course, an extremely long tradition of performed literature going all the way back to Homer.